David sang to God. David sang to God, David sang to God, David sang to God long ago. David sang to God, David sang to God, David sang to God long ago. Let us sing to God, let us sing to God, let us sing to God every day. Let us sing to God, let us sing to God, let us sing to God every day.